waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Ganacsiga guriga gudahiisa lagaga shaqeeyo ayaa dad badan ugu muuqan kara fikir soo jiidasho leh. Waa mid kharash yar ikhtiyaar leh, waxa uuna ku habboon yahay xirfado badan oo kala duwan. Mana aha in keliya uu yahay shaqo xafiis ku salaysan, waxa kale oo ka mid ah jimicsiga iyo adeegyada kale ee caafimaadka, timo-jaridda iyo qurxinta, diyaarinta cuntooyinka la dalbado ama xataa xanaanada caruurta. Laakiin sida ganacsi kasta oo kale, waxa uu leeyahay xeerar aad u baahan tahay in aad raacdo. Warbixintan waxaan caawa ku faahfaahinaynaa xeerarka aasaasiga ah iyo tallaabooyinka muhiimka ah ee ay tahay in la tixgeliyo ama la raaco marka la dhisayo ganacsi guri. Haddii uu yahay ganacsi guri ama haddii kaleba ganacsi guud ahaan, waxaa lagu qeexaa inuu yahay hawl loo fuliyo ujeedo ah in laga helo faa'iido ama dakhli. Laakiin dariiq ama hab kasta oo lacag lagu helaaba ma noqon karo ganacsi. Ku-xigeenka Komishanka Xafiiska Cashuuraha ee Australia, Angela Allen, ayaa sharaxaysa farqiga u dhexeeya.
For example, when you have a one-off transaction or an activity that is
tusaale ahaan, ganacsi ma aha marka aad guriga ku qabato iib hal mar oo keliya ah ama wax kale oo aadan faa'iido ka rabin. Ganacsi gurigu badanaa waa mid aad gurigaaga uga qoondaysay qayb ganacsiga u gaar ah, ayay tiri. Ganacsiga rugtiisu ha ahaato gurigaaga ama meel kaleba ah, sida la isugu diyaarinayo isdiiwaangelinta waajibka cashuuraha iyo superannuation-ka, waa lacagta howlgabka ah, waa isku mid.
So to start a business, even if it's from home, you'll need a tax file number, TFN.
Si aad u bilowdo ganacsi, xataa haddii uu yahay ganacsi guri, waa in aad doonataa nambarka la yiraahdo tax file number, waxaana laga yaabaa in aad sidoo kale yeelato Australian Business Number ama ABN. Labaduba waa bilaash, waxa aanad ku dulban kartaa internetka, iyada oo ay ku xiran tahay inta lacag ee aad samayso dhumucda ganacsigaaga iyo haddii shaqaale kuu shaqeeyo. Waxaa laga yaabaa in aad isu diiwaangeliso waajibaadyo kale oo xafiiska cashuuraha Australia ku saarayo, sida cashuurta badeecada iyo adeega ee loo soo gaabiyo GST, iyo laba kale oo la kala yiraahdo Pay As You Go Withholding iyo Fringe Benefit Tax. Waa marka hore waxaad u baahan tahay in aad doorato ama aad caddaysato nooca ganacsiga gurigaaga. Nooca iyo qaabka ganacsi ee aad diiwaan gelinayso ayay ku xidhan tahay sida lagu cashuurayo, heerka khatarta sharci ee aad la kulmi karto, iyo in gobolka aad degan tahay looga baahan yahay isdiiwaangelin dheeraad ah. Alex Solo, oo wax kale Sprint Law oo ah adeeg sharci oo online ah oo loogu talagalay mulkiilayaasha ganacsiyada yaryar, ayaa sheegay in qaabka ugu caansan ee ay isticmaalaan shakhsiyaadka bilaabaya ganacsiga gurigu uu yahay kan la yiraahdo Sole Trader, oo aanu ahayn shirkad.
The majority of people running sort of one person work from home businesses.
Dadka intooda badan ee haysta ganacsi gurigu waxay isu diiwaan geliyaan qaabka Sole Trader, taas oo ah tan ugu raqiisan uguna dhaqsaha badan ee qof keli ahi kaga bilaabi karo ganacsi gudaha Australia. Waxaana si sahlan isugu diiwaan gelin kartaa hab online ah, ayuu yiri. Laakiin ogoobay waxaa jira faa'iidooyin iyo khasaarooyin isbarbar socda.
Cost, you know, at least $600 a year to set up. There's ongoing fees, additional tax obligations. So it's more expensive.
Shirkad samayntu waa qaali. Waxay ku kacaysaa tusaale ahaan ugu yaraan $600 sanadkiiba si loo dhiso. Waxaa jira kharashaad joogto ah iyo waajibaadyo cashuureed oo dheeraad ah. Marka waa qaali, laakiin haddana shirkadi waxay si fiican ugu habboonaan kartaa ganacsi hal qof ah ama dhowr qof wada leeyihiin, sababtoo ah waxaa laga helaa difaac sharci oo badan. Haddii wax ka qaldamaan gudaha ganacsiga, wuu ka soocan yahay noloshaada gaarka ah iyo hantida gurigaaga. Wax walba waxay ku xidhan yihiin shirkadda, marka waxay noqon kartaa fikir fiican, laakiin haddana marka la eego kharashka, qaabka ugu badan ee aanu aragno oo dadku doortaan marka ay bilaabayaan ganacsi gurigu waa sole trader, ayuu yidhi. Inkasta oo ay ku xidhan tahay nooca ganacsiga, ayaa waxaa laga yaabaa in loo baahdo ruqsad dowladeed, gaar ahaan ruqsadda dowladda hoose ama golaha deegaanka. Ogolaanshaha golaha deegaanka ama dowladda hoose badanaa waad u baahan tahay marka aad guriga ka fulinayso adeegyada ay ka mid yihiin duugid, shaqada timaha, cidiyaha ama jimicsiga iyo wixii la mid ah ee macaamiishaadu guriga ugu yimaadaan. Ganacsiyada la xidhiidha cuntada badankoodu haddii aanay ahayn nooc gaar ah ama jumladayn, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad iska diiwaan geliso dowladda hoose. Andrew Davis, agaasimaha kumeelgaarka ah ee hay-adda cuntada ee New South Wales, ayaa sheegay in inta badan ganacsiyada cuntada lagu samayn karo guriga marka la helo ogolaanshaha dowladda hoose.
And I could include mobile food premises, so food trucks, for example. Could be caterers, people who make food, and then they take it.
Waxaa ku jiri kara goob cunto oo lala guurguuro ama sida baabuurta cuntada lagu dhex iibiyo. Waxay noqon karaan dadka diyaariya cuntooyinka casuumadaha ee dabadeed geeya meeshii laga dalbaday. Waxaa kale oo jiri kara warshado yaryar oo cunto oo guriga laga dhex sameeyo, iyo sidoo kale meelaha cuntada lagu sameeyo isla markaana si toos ah looga iibiyo macaamiisha. Meel kasta oo aad ka joogto Australia, haddii aad guriga ku ganacsato iyo haddii kalaba, waa in aad u hoggaansanto sharciyada cuntada ee Australia. Waa kan Mr. Davis mar kale.
The food safety practices that need to be met and also any general requirements in relation to premises.
Habdhaqanada badbaadada cuntada ee ay tahay in laga soo baxo waajibkeeda, iyo sidoo kale shuruudaha guud ee la xiriira goobta ganacsiga ayaa hoos yimaada heerka. Tusaale ahaan, haddii aad ku shaqaynayso jikada guriga, gurigaas waxa uu noqonayaa goob shaqo. Waxaa kaloo hoos taga xeerka qalabka lagu shaqaynayo. Haddii badeecada la iibinayo loo sameeyo sumad ama magac u gaar ahna, taa qudheeda xeerku wuu qabanayaa. Barayaasha carruurta yaryar ayaa iyaguna ku shaqayn kara guryahooda iyagoo adeegsanaya adeegga loo yaqaano Family Day Care, kaas oo qayb ahaan ay maalgeliso dowladda Australia. Sida caadiga ah, baraha ama macallinka Family Day Care-ku waxa uu isu diiwaan geliyaa keligii ganacsade ahaan ama sole trader, waxa uuna ku shaqeeyaa heshiis uu la galo approved service provider. Adeegyadan waxay hoos yimaadaan sharci qaran national legislation, waxaana lagu qiimeeyaa heerka national quality standard la yiraahdo. Andrew Patterson, oo ah agaasimaha guud ee Family Day Care Australia, ayaa inoo sharaxaya shuruudaha muhiimka ah ee looga baahan yahay qaybtaas adeega.
You need to have a certificate 3 qualification in early childhood education and care.
Waa inaad haysataa shahaadada certificate 3 ee barashada iyo daryeelka carruurta yaryar. Waxaa sidoo kale jira baaritaano kala duwan oo laga rabo in aad marto, sida working with children check, baaritaanka booliska police check, iyo kuwa kale oo la mid ah. Waxaa kale oo lagugu xidhayaa inaad samayso tababarka gargaarka degdega ah iyo shahaadooyin badbaado oo la xiriira daryeelka carruurta. guriga aad ku shaqaynaysana waa in isagana la qiimeeyaa si loo xaqiijiyo inuu ku habboon yahay in caruur lagu hayn karo. Marka aad ka gudubto dhammaan shuruudaha hordhaca ah, ayaad markaa iska diiwaangelin kartaa Family Daycare Approved Service, ayuu yiri. Approved Service Provider-ka ayaa mas'uul ka ah kormeeridda baraha caruurta lagu hayo iyo kaalmeyntoodaba si ay u hubiyaan in laga soo baxay shuruudihii iyo xeerarka ay ka mid yihiin ogolaanshaha dowladda hoose. Mr. Patterson waxa uu intaa ku sii darayaa in shuruudaha guud ee ku xidhan ganacsi gurigu ay ka mid yihiin isdiiwaangelinta cashuuraha, waa tax registration-ke, iyo inaad caymis kugu filan haysato, waa insuranceka. Fahamka khaldan ee laga yaabay in mararka qaarkood laga qabo family daycare waa in loo arka keliya sidii adeeg ilmo xanaanayn ah ama babysitting. Aad ayay markaa muhiim u tahay in qofku marka uu bilaabayo family daycare uu si buuxda u fahamsan yahay in uu yahay xirfadle ku takhasusay waxbarashada iyo daryeelka caruurta yaryar isla markaana ah ganacsade. Waa in aad fahamto inaad ka shaqaynayso shaqo ay ku xeeran yihiin sharciyo adag, ayuu yiri. Haddii ay tahay markii kugu horreysay aad bilaabayso ganacsi guriga, waa in aad raadsato taageero iyo talo aad ka hesho cid xirfad u leh. Khibraddaaduna heerkii doontaba ha joogtee waa in aad la xiriirto hay-adda dowladda ee ganacsiyada yaryar ee gobolka aad degan tahay si aad uga hesho talo ama aad u ogaato haddii ay jiraan adeegyo ay dowladdu ka kaalmayso xagga kharashka. Tusaale ahaan, gobolka Western Australia, hay-adda dowladda ee u qaabilsan ganacsiyada yaryari waxay bixisaa aqoon isweydaarsiyo, adeegyo la talin ah iyo agabyo online ah oo ay ku jirto aaladda la yiraahdo Business License Finder, aaladdaas oo kaa caawinaysa inaad ogaato sida iyo meesha laga helo xeerarka iyo laysamada kala duwan ee lagama maarmaanka ah. Chris O'Hare oo ah la taliye sare oo ka tirsan West Australia Small Business Development Corporation ayaa talo muhiim ah la wadaagaya dadka ganacsi cusub bilaabaya.
I would always encourage people who are starting a business to build some financial management and some basic legal.
Mar walba waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka bilaabaya ganacsi in ay bartaan xirfado ku saabsan maaraynta maaliyadda iyo fahamka shuruucda aasaasiga u ah ganacsiga, sababta oo ah aakhirka xataa haddii aad la tashato qareen ama xisaabiye oo ay kula taliyaan go'aanka ugu dambeeya adigaas kale ma aha go'aan iyaga u yaala, iyagu talo unbay ku siiyaan, ayuu yiri. Haddii aad ganacsiga ku samaysanayso guri kira ah, waa in aad horraantiiba fasax ka hesho cidda aad guriga ka kiraysatay, ayuu ku talinayaa Mr. O'Hare.
For anyone who's renting their house, not just local council, but you need to be speaking to your landlord or your property manager.
Qof kasta oo degan guri kira ah ma aha oo keliya inuu la hadlo dowladda hoose, balse waa inuu marka hore uu wargeliyo cidda uu guriga ka kiraystay, waayo waxaaba dhici karta in uu ku diidaba inaad guriga ganacsi ku samaysato. Dhibaato weyn bay kugu noqon kartaa haddii aad guriga iskaga bilaabato ganacsi oo kadibna lagaa saaro, waayo waxaad jibisay heshiiskii aad hore u gashay, ayuu yiri. Warbixintii Australia Explained doorkan intaas haynoo joogto. Fadlan isu diiwaangeli lana soco barnaamijka Australia Explained si aad u hesho warbixinno dheeraada iyo talooyin qiimo leh oo ku saabsan sida loola qabsado ee loogu nagaado nolosha gudaha Australia. Haddii aad qabto wax su'aala dhegaysta ama aadba fikir nagu soo biirin karto arrimaha ku saabsan, fadlan noogu soo dir emailka ah australiaexplained@sbs.com.au.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.